nkwa sɛm brani onua ebra aso sɛ obetie nkwa sɛm pomadia sɛ obefrɔ bibi ɔbɛn wɔ na wase wɔ sɛ nkwa asɛm ebre na adwi ɛyɛ wosomfo Akwa Hayford ɛna me ne mu atwa asɛm ɛne die mu ɛsɛ sɛ ɛbɛbɔ mpae ɔnomfo no mu bohufo mmada wase ɛwɔ akwanya a wode ama yɛn ɛsra ayɛyi ntontom kamfo nka wo din ɛberɛ bɛsua w'asɛm yi biyɛ adwene ni ɛne yɛnte aseɛ yɛho adi kyerɛ w'asɛm mu awurade sɛ wo ma ɛni wo a wonam w'asɛm yi so ɛbɛda wo ho adi akyerɛ wo mma yɛni wo nso no wobɛkɔ so ara ato no gyidie mu na woapagya no famadom akɔ adom mu na wohyira no bio nso ɛmu biara ɛserɛ sɛ ma yɛ ahoɔden boa yɛn wo yɛ mmɔbɔ ne kaa yɛn ɛhyira yɛn yɛne yɛ busua nyinara bio nso ɛyɛyɔ no adɔyɛ ɛndi yɛkyi ɛwɔ yɛn nkwa nda nyinaa amen onua nkwa sɛm na wotie nkwa sɛm yi fi Lifeword Media Ministry hɔ ɛna yɛde brɛ wo asɛm a me ne wo ɛbɛkyɛ ne nnɛ mato no din sɛ ɛne sɛ woma aduabɔ ɛba wo nom na wokae Psalm 109 verse 17 na ɔka ɛsɛ tɔka saamu no ɔsɛ he love to curse let curses come upon him he do not delight in blessing let blessing be far from him na ɛsan sɛ twɛsɛm da n'adi pefee no ɔka sɛ obi biara a n'ani gye aduabɔ ho aduabɔ mpa ne so da ɛne ti ɔmmɔden sɛ biribiara na wodome ɛnyɛ nti deɛ ɔka no yɛn yɛka saa mu no ɔsɛ ɛnam sɛ ɔbɔ dua nti aba ne so sɛ ɔmpɛ nhyira nti ɛne no ntɛm ntwe onua sometimes aduru aberɛ bi a sɛ yɛwɔ hɔ a ayɛ ana yɛ ɛfiri sɛ yɛhaw no yɛamanneɛ no ɛfiri sɛ obi ɛna wama saa deɛ na babɛto yɛ but ɛyɛ yɛn a yɛka ho nti yɛyɛ biribi a na yɛka sɛ na adeɛ kora a me yie koraa bɛyɛ yie ama me sɛ wonya ɛde saa adwene no hyɛ wo tirim pɛ na sɛ onyankopɔn andi w'akyi biribia ɔbɛyɛ bie ni hɔ a ɛbɛyɛ yie ama wo nyɛ biribiaa na ɛtwa sɛ woka nkugu asɛm obi hɔ wo ne ba a na akwaraa no sua no ntitie mu no sɛ akwaraa no ɛyɛ mfomsoɔ a ɛsiane sɛ kɔbɛfrɛ no na ɔde no atena ase na watu no fo no na waka kyerɛ wo bɔ kora no saa kɔ kɔsi ɔwieeɛ wonim sɛ waka biribi a ahonhom bi afa a wode bɛdi akwaraa no nya nti akwaraa no ɛbɛnyini no akwaraa no nim homa yie paa sɛ akoa bi wɔhwɛ wɔ nim deɛ paa nanso korɔ no deɛ nanso na wowie fi sɛ ɛyɛ wo ɛsiane sɛ twerɛsɛm no ka no adi sɛ ɛsiane sɛ ɔdɔ aduabɔ nti no da biara aduabɔ wɔ no so sɛ wofa kree sɛ wokra gye nkɔ a na ɛnnɛ wogye tom sɛ woyɛ nnipa no bi a wokeka saa nsɛm no a bɛgyina awurade yesu kristo din mu sɛ ɛnnɛ saa aduabɔ no ɛbɛfiri wo so adeɛ biaa mu w'ani nsɔ ɛna a friend is saying, Unyakupo Betriauka. As I'll catch a oba, O catch a wukunu, O catch a weyere, Unia, O benwo, and put the ombeumpo. Now, O cast answer winna at the china. Never the new man couldn't ye na a badao soa. Na den na efide wini abri na wunam pa ebosu. Pembe bre, ni pembe bre, di womba ennam. Asore, asore, asore fi. A, wope ahuto ama womba. Nenzo wane eni pa. Wama womana kwa saati bie ni ma wadi wannam. Mama sa me kachiro nese. Se wuniji, ni pe ni, di wuniji biyabo huwa, biyabo da usu de biyara. Asa nyuma boni bia echo ma wabe krawo sanse uyu bia oni ejo ndiye ma ohwe onyumtufo ya otro sa humen yamefa no so na humhumu da sa nyum ne dina na na odi oyawo ene atetia ene pebidi na fem di nipona dina na afem no utimi se onka asem papa biara emfo obia ho de de bia no me asem na won nim nti o se ruade no o se sanse ne niji duabonti no duabono emra na so na ebio nso o se he did not delight in blessing na ninji nshira ho nti that blessing be far from him ara wo se mo Nene nji nshira ho ai bibia nso woni a enyame abaya mo bia kenipa de osori anopa se unya sori anopa firu kateso a onyame akan waka adomfo do doka se nyame shira me etide biara bibiara obeye biara beye nshira ena me kura de ye bom seni masa wo mpe nshira mami Papa, unia, krachi, umpe nshira, ura. Na mikuwa hade, mibibiasi baye den, nshira bebo. Mwili krachi ose. Se, u sori anopa. Umfri, ugeta anu nisi fobno. Empire se uboni nise. Esa nse, divine favor, ayo osuru, ini madumini biakaun, My spiritual untino. Yes, I was free rather than say. I did not my sorry boami. A ready whom you bo. Na a ready kai me. Na you shra me. Any baby shia me demo. Or of all say, Uba sampa we are, and shra be duichi. Na me de, and I'm a gum go so I demo, and I say, I no me. Ba, Mr. Suse, what would you say? What catch you, Raddy say? Why didn't I nim? And I'm Kakasa answer boy. And it's in the biam biara be by ya didn't consume about me quite consume. Now you how any at it here. Until Raddy is on your way, a free so. So, oh yes, sir, dear, what's less idea? And you say, I hope I'll be you if sign me a fruity. It's answer. I know we are holding the power of words. Yeah, say, what can I send me a and from Puntumba? The only say, either say, be pejao, and I answer, either say, be brewa sikra. Send me over, Obeka. Send from Puntumba, and you might be be pejao. And I'm just a machine say, se wo bi wa no kan sama e se o ka de wadi mputu beba ne mo men ka de a e be brɛ wo ase e twa se nipa biara no wo sori a wo ka ansa papa fa ho onze se wo ka bonu be se se kindness matters kindness ma kan sam papa ansama e ya butoye msem ayem ye nsem I say it cultivates a spirit of kindness and compassion towards others. So, how can we not show? Now, many of us say, "Should I be kinder?" If I become, say, "I'm here," Say yen yen de ye, any a casano. A de, or how now, my dear, be brain. Why, really, I beca say, when you're me and boo, ye nan so a woman, my 70, ned oko, sa, tigan. I'm a two fool, and I say, your body, I say, a beca, I know, some ye. Na, ye shry, and we shry, a fool. No, mumma, a chance, de bia, a boom, bia. Say, yes, sir. Na ese se ada onyakopon edo na yebuye no edi itwa ye hun nehia ese se ye yesa so a ishia ne David se ma yakwara o menyi agbakura ihun ojidi ni a na sini ese sa de da David ya se Jehova wona mehwefo na hweri hia me aso anopa mo den nda so bie ni ho upie unu nkolai. Ba se o puja woni hwe urade no ka se urade woni mhwefo na hwiri hia bia onyangopon fa bibiara enka be uda na ba ma yiye na do ye duochi nya me shura o se o ye kra duti nkwa se o fa kri se o kra je nkwa na ya do mbre na ye nkwa jida fa kri se o kra je nkwa urade yesu fa se me kra aje nkwa mmobo na pepa me mra to nyara se o bo sampa wo ya nim se Radio is Christ with Betcher. What to win for the end to win that? If you are to suffer as a radio, but some you move, Pisa Bricono, no more bra, a fatter. In can some pa, a dee ye deba. The radio should be teen why I'm on. I send me if you life with media, ministry, war, and a bounce. A year or song for Aqua Hayford, and I know what you send me. Telephone number 0244 86 9499. Yami shraw se eti enkwasem. Dafo fro so, mse ibishia, yami shraw da.